time. Poa Mambo Beard. Tunamchezea Mwokozi, tunamsifu na kumtukuza. Kula waya, wacha senyenge. We only recognize God. 1, 2, 3.
Nitamtukuza Mwokozi milele daima.
Pepeta. Pika saluti. Eno wa Mungu moja.